waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Cadeymaha qaarkood ayaa waxa ay tusayaan in dhibaatada guri la'aanta jirta inay tahay mid aad saameyn weliba ugu sii leh dadka shaqaalaha asaasiga ah ee nolosha bulshada lafdhabarta u ah, iyadoo saameyntaasi ay meelo badan taabanayso. Hadalhayn aad u badan ayaa haatan ka jirta dhanka ku saabsan inta ay dhib ku hayso dad badan oo shaqaale ah in ay guri helaan markaasi ay awoodaan, xataa hadday noqoto kiradiisaba. Anglicare Australia waxa ay tiri mowqifku ama xaaladdu haatan weliba way ka sii daran tahay sida loo malaynayay markii horeete. Hay-addan ayaa waxa ay aad ugu kuurgashay 46,000 oo guri oo iyagu diyaar kira u ah oo ku kala yaala daafaha waddanka Australia hal marna ay wada eegtay, iyadoo markaana heshay xoga ah in dadka shaqaalaha asaasigu ahu aynan awood u lahayn inay ku dhex noolaadaan bulshada ay u shaqeeyaan ee ay lafdhabarta u yihiin. Cassie Chambers oo ah madaxa fulinta ee Anglicare ayaa waxa ay leedahay:
What we found shocked even us in terms of that affordability. So even the ones who had the greatest affordability, the firefighters,
waxa aanu aragnay waa wax naga yaabiyay xataa annaga marka ay noqoto awoodida. Marka xitaa kuwa iyagu ugu awooda weyn oo ah dabdamiska iyo macallimiintu kaliya 346,000 oo guri oo iyagu diyaar ahaa waqtiga la qaadayay surveygan waxa ay markaasi noqonayaan kuwa la awoodo. Taas hoos ayay weliba uga sii dhacaysaa marka la aado dadka iyagu ka shaqeeya goobaha daryeelka dadka waaweyn, waxayna noqonaysaa 1.5 dhanka awoodda marka laga eego marka la aado dhanka kalkaaliyaasha caafimaadka, iyadoo noqonaysa 1.5 boqolkiiba 46,000 ee guri oo ay markaana qolyaha neesinku awooddoodu ay 1.5 noqonaysaa. Waxay markaasi ka sii daraysaa marka la aado dadka iyagu ka shaqeeya tafaariiqda iyo qaybta dhismayaalka oo waxay noqonayaan 1.3 iyo 1.1 boqolkiiba. Eber 1.9 boqolkiiba waa wax ka yar 1 dhammaystirane waxa iyaduna awooddoodu ay noqonaysaa dadka ka shaqeeya waxbarashada da'yarta ama dadka soo koraya iyo kuwa iyagu ka shaqeeya arrimaha soo dhaweynta ama hospitality-da. Suuqa guryaha sida ugu weyn marka la eego waxaa loo arkaa inay dhibaatooyin ku tahay magaalooyinka waaweyn sida Sydney iyo Melbourne, balse Mrs. Chambers waxa ay leedahay arrintu waxba kama duwana marka ay noqoto shaqaalaha iyagu lafdhabarta u ah nolosha ee ku nool meel aan ahayn magaalooyinkaasi waaweyn. Dhammaan gobollada iyo territory-gu ma aha kuwa awooda arrintaasi ama guryahaasi. Gobolka ugu hooseeya ee dhanka arrintaasi waa WA iyo sidoo kaleete ismaamulka Canberra iyo Northern Territory. Tusaale ahaan, dadka iyagu ka shaqeeya daryeelka dadka waaweyn waa 1.2 boqolkiiba. Saa daraaddeed waa wax ka yar 1.5 guryahaasi oo markaasi la awoodo, balse ma jirto si guud ahaaneed awood buuxda gobol isagu u leh inuu helo amaba uu ka haqabtiro dadkiisa guryo la awoodo oo sicir jaban. Miss Chambers ayaa waxa ay leedahay saameynta aadka u daran ee la'aanta guryo iyagu taklifadoodu ay hoosayso waxaa sabab u ayay leedahay la'aanta shaqaale ka shaqeeya warshadaha lafdhabarta ah ee asaasiga ahaa. Iyadoo hadlaysana waxay tiri:
We desperately need more affordable housing, but we need it today. We need it getting out there on the ground. So we've got to get more housing out there. Rent freezes
might... Waxaan si aada ugu baahanahay wax badan oo guryo ah oo iyagu la karo ama raqiisa, balse waxaan u baahanahay kuwaasi haatadan ama maantadan. Waxaan u baahanahay in aan halkaas diyaar ku noqdaan. Sidaa daraaddeed, waxa ay tahay in aan helno guryo markaasi diyaarba ah. Kirada oo meel lagu istaajiyo oo qaalinimadeeda la hakiyo waxa laga yaabaa inay si ku meel gaara qiyaas u noqoto wax ku oola, balse waxa ay tahay dhab ahaantii tii aan diiradda saarnay si buuxda, iyo weliba sida dhammaana guryaheenna iyagu markaasi haddii aad arrintaasi doonto weeye publica wax looga qabto oo loo diyaariyo kuwo la awoodo, sida aan idhi ayay tiri. Marka aadan awood u helin in aad dadka shaqaalaha ee asaasiga nolosha u ah ee iyagu xoog geliyey amaba iyagu ee iyagu laf xooggoodii geliyey noloshooda noloshooda mihnadeed in ay ka soo dhalaalaan oo ay shaqooyinkaasi qabtaan, kuwaasoo aan iyaga la'aantood la qaban karin, taasi wax ay tahay shay khaldan oo ku saabsan dhanka dadka dejintooda. Waxaana lagu wadaa in culaysyadaasi dhanka kirooyinka ee isa soo taraya ay dusha ka sii saarmaan dadka iyagu kiraystayaalka si weliba aad u weyn. Waxaana lagu wadaa culaysyada kirada ee aadka u sii adkaanaysa in ay ka soo muuqato kulanka golaha wasaarada ee maalinka Arbacada dhici doona. Ra'iisul wasaare Anthony Albanese ayaa isaga waxa uu la kulmayaa cadaadis si uu heshiis ula galo istaydiyada in ay kontaroolaan kirada sii qaaliyoobaysa, iyadoo Greenisku ay weliba ku doodayaan Australia inay u suurtageli lahayd in ay seefgareeyaan balaayiin lacaga oo inay seefgareeyaan malaayiin lacaga haddii ay 12 bilood ka hor qorshahan samayn lahaayeen. Afhayeenka hawsinka ee Greeniska Max Chandler Mata ayaa waxa uu u sheegay ABC-da in xisbigiisu uu ku raacsan yahay in baahi cad ay jirto oo ku saabsan in la helo guryo la awoodi karo, balse waxaa laga maarmaana, ayuu yidhi, in la qeexo guryahaasi waxa ay yihiin ayna awood u helaan dadka u baahanna in ay degaan. Isagoo hadlayana wuxuu yidhi,
well, the devil's in the detail there. Often the definitions of affordable housing are really important here. For instance, in Queensland, their definition of affordable housing is just below market rent, which means it could be a dollar below market rent and they would define that as affordable.
Shaydaanku waxa uu ku dhex jiraa tafaasiisha, ayuu yidhi. Inta badan qeexida awoodida guryahaasi waa arrin lagama maarmaana. Tusaale ahaan, Queensland waxa ay ku qeexaan arrintaasi keliya inay tahay sicir ka hooseeya sicirka suuqa, taasoo ka dhigan inay ka hooseyn karto $1 sicirka suuqa, taasoo markaana lagu magacaabi karo marba hadday $1 ka hooseyso mid la awoodo, taasina waa mid aan waxba ka jirin. Mr. Chandler Mada waxa uu markaa leeyahay Greenisku waxay rumaysan yihiin in waxyaabaha ugu waaweyn ee dhibkan keenay inay tahay in awood xaddhaafa gacanta loo geliyey dhinacyada private-ka ama sida gaarka loo leeyahay, kuwaasoo iyagu aan wax dhiirigelina ama wax tallaabo aan ka qaadin in wax laga qabto sicirka korka u sii kacaya. Waana caado ay ka dhigteen dadkaasi iyagu guryaha dhisa inaynan saameyn badan ku yeelanin oo aynan sicirkaana hoos u dhigin dhisma fara badan amaba baaxad leh oo markaa haqabtirana aynan suuqa ku soo kordhinin. Taasina waxa ay ahayd cunsur oo isagu joogta ah dhanka ku saabsan guryaha tan iyo laga soo bilaabo markii xukuumaddu ay faraha ka qaaday inay dhisto guryo markaa fara badan oo si guud ah oo bulshada loo dhisayo.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-a ee SBS Somali.